Nandis Baraza, gavana mtakiwa kaunti ya Kakamega. Kwanza kabisa nimeshapiga kura hapa Bulimbo Primary, na shughuli ya kupiga kura imeenda sawasawa. Jambo ambalo ningependa kuasi na pia kuwatangazia wafuasi wetu, tuko na low voter turnout, watu watoke kwa manyumba kwa wingi ili wakuje wapige kura, kwa sababu kupiga kura ni haki yako. Nimeonelea hapa Bulimbo is one of the biggest polling stations hapa Matungu, lakini hatujakuwa na very high voter turnout. Na mimi kama kiongozi wa hapa ningependa kuambia wale wote ambao wajapiga kura wakuje kwa wingi ili mchague gavana wenyu mtarajiwa ambaye ni Fernandes Barasa. Mambo ya usalama iko salama, hatujakuwa na visa vyovyote hapa za usalama. Jambo tu ambalo tumeona kwa wingi sana ni mambo ya voter bribery. Mpinzani wangu ambaye ni Cleophas Malala amekuwa akinunua wapiga kura wengi sana kwa vituo mbalimbali. Nimetembea hapa Matungu, almost all the polling stations. There is a lot of voter bribery, which in my considered opinion, hiyo ni an election offense. And I want to urge IBC na all the security agencies to make sure they take action so that watu wapige kura kwa haki na uhuru. We have already reported the authorities. Even here we had people who are dishing out money. We have evidence, so I've already reported the authorities. Issues around voter bribery, because it's happening all over the place. In fact, when you move around, you will actually witness the voter bribery is all rampant across the board.